Yo, autiste, mwamba.
Unapata shida mwanadamu hawezi tatua. Only God, na siwezi mwarekisha simnajua. Only God, only God, only God, only God. Unapata shida mwanadamu hawezi tatua. Only God, na siwezi mwarekisha simnajua. Only God, only God, only God, only God.
After party, we party. Life is too short, so let me party. Party after party, we party. Let me party, come to party. Party after party, we party. Life is too short, so let me party. Party after party, we party. Let me party, come to party.
Kumwagilia mojo mara kadha haikatai. Kwani nani anayetudai?
Why?
Ukituona tunafurahi, ni mamoto na magai tunavyobwaga kama wifi.
Oh my.
Suit your dress up, put your bless up, put your drink up, kush your smoke up. Unawaza nini jama, wacha kuwa baridi sana. Furaha zipo mingi sana, sio hela tunawasi chana. Aga, nani nani problems but he ain't one. Binadamu hawezi pangua Mungu plus. Sina allergy maua mpeni nkibwa gai. Kila tua kila hela mbarikibwa na ngai. Ni pare nafta pare nare zitafayare. Kisha pisi ni kware tukalale. Yupo moto bebe ana energy. Ka stressi ugonjwa hela remedy. Gonga glasi furai kui kesho yetu ata mtunzi wa kalenda ijiu.
Unapaza shida mwanadamu hawezi tatua. Only God, na siwezi mwarekisha simnajua. Only God, only God, only God, only God. Unapaza shida mwanadamu hawezi tatua. Only God, na siwezi mwarekisha simnajua. Only God, only God, only God, only God.
After party, we party. Life is too short, so let me party. Party after party, we party. Let me party, come to party. Party after party, we party. Life is too short, so let me party. Party after party, we party,
yeah.
Let me party, come to party.
Take one, tunaondoka. Take two, tunamoka. Take three, itabebe ma three kama tatu. Tunaishi tukiwa chialama kama tatu. Wezi shikizogo pala wama juni watu. Heri heri ama shari shari. Amani pepa, life of the party. Jama ujama kwa mabepari hautoboi. Touchdown kisongo fly boy sida. In case you don't know, we stay high, ya dano. Asiri zine house umujosi na kikomo. All I do is win win win. Sing along for the kings and queens. You see, that's what I do.
Unapaza shida mwanadamu hawezi tatua. Only God, na siwezi mwarekisha simnajua. Only God, only God, only God, only God. Unapaza shida mwanadamu hawezi tatua. Only God, na siwezi mwarekisha simnajua. Only God, only God, only God, only God.
Party after party, we party. Life is too short, so let me party. Party after party, we party. Let me party, come to party. Party after party, we party. Life is too short, so let me party. Party after party, we party. Let me party, come to party.